Nimechoka kusema nitafanya, sasa nataka kutenda. Nimechoka kupenda na tendo, sasa nataka kucheza. Nimechoka kusafa bana, sasa nataka kutesa. Vitu nataka kufanya, mimi najua ni vitu naweza. Nataka kurap, nataka kuimba, nataka kudance, give me a chance, mimi ni dreamer. Nataka makash, shike bima. Nataka mafans wa go mad, kusikia jina. Nataka kurap, nataka kuimba, nataka kudance, give me a chance, mimi ni dreamer. Nataka makash, shike bima. Nataka mafans wa go mad, kusikia jina.
Nataka kurap, nataka kuimba, nataka kudance, give me a chance, mimi ni dreamer.
Nataka makash, nishike bima. Nataka mafans wa go mad, kusikia jina.
Nataka my mama check it down from heaven, I feel so proud. I'm Hassan like Lulu na hipe news wanna take a bow. Time in a come on check it kwa mbulu, Buddha na take the crown. Bring new sound kwa city wa bonge, I'll be the talk of town. Bado na hope for tomorrow, another chance na pia kujituma. Mugoski bana ni roro, uku mtana wa mada na footwork. Mabazi itabidi wameboro, mini rapa na kuja na uwa. Na apa itabidi umefollow, kauni juu iso usha nijua. Bado na ngoja chimpas, yangu ni noma, yangu ni troopers. Budu na leta limbas, uku taporwa, uku tajuda. Apa na saka macheda, no doubt like Thomas, I do it for the mula. Lot imeja kwa bleda, it's crazy vile na shindo kukula. Taka kurap,
taka kuimba, taka kudance, give me a chance, mini dreamer. Taka makash, chike bima. Taka mafans, so go mad, kusikia jina. Taka kurap,
taka kuimba,
taka kudance, give me a chance, mini dreamer. Taka makash,
nishike bima.
Taka mafans, so go mad, kusikia jina.
Yeah.
Ghost.